Izikronike zokuqala isahluko 14 verse 1.
Uhiram inkosi yaseThire wathi mayithunywe kuDavide nemisedari nabakhi nababazi ukuba bamakhele indlu.
Verse 2. UDavide waqonda ukuthi uJehova wayemisile impela ukuba abe inkosi kwa-Israyeli ngoba umbuso wakhe wawuphakanyiselwa phezulu ngenxa abantu bakhe u-Israyeli. Verse 3. UDavide wathatha abanye abafazi eJerusalema. UDavide wazala amanye amadodana namadodakazi. Verse 4. Nanka amagama abantwana ayenabo eJerusalema. OShamua, noShobabi, noNathani, noSolomon.
Verse 5.
NoJibali, noElishua, noElipheleti. Verse 6. NoNoka, noNefeki, noJafia. Verse 7. NoElishama, noBeyeliyada, noElifeleti. Verse 8. AmaFilistine sezwile ukuthi uDavide ugcotshiwe ukuba abe inkosi kwa-Israyeli wonke. Onke amaFilistine enyuka ukumfuna uDavide. UDavide wakuzwa waphuma ukwahlasela. Verse 9. AmaFilistine esefikile ukungenela isigodi samaRefa. Verse 10. UDavide wabuza kuNkulunkulu wathi, ngenyukele ukuhlasela amaFilistine na, uyakuwanikela esandleni sami na? UJehova wathi kuye, yenyuka ngokuba ngiyakuwanikela esandleni sakho. Verse 11. Base benyukela eBali Perasimi, uDavide wawachitha. UDavide wathi, uNkulunkulu ufohlele izitha zami ngesandla sami njengokufohla kwamanzi. Ngalokho baqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iBali Perasimi. Verse 12. Ashiya khona onkulunkulu bawo, uDavide wathi mabashiswe ngomlilo. Verse 13. AmaFilistine abuya ngenela isigodi. Verse 14. UDavide waphinda wabuza kuNkulunkulu. UNkulunkulu wathi kuye, ungenyuke emva kwawo, wakwekwesele uwafikele malungana namajikijolo. Verse 15. Kuyakuthi lapho usuzo umsindo ukuhamba ezihlokweni zamajikijolo uphume impi ngokuba uNkulunkulu uphumile ngaphambi kwakho ukuchitha impi yamaFilisti. Verse 16. UDavide wenza njengokumyala kukaNkulunkulu, bachitha impi yamaFilisti kusukela eGibiyoni kuze kube seGezeri. Verse 17. Igama likaDavide laphumela emazweni onke, uJehova wehlisela izizwe zonke ingebhe ngaye.